Nimbando chisaka. Chabali ya bomfwa. Fobala ali la popa. It's the boy Sirox.
True.
Parabengondo pas na wanzinga fika fa fa mpaka bonze aitika kucheesha tishani muitanga bushe murife buno mwino esboga. I remember pala walo kwele kisi wanzi kembola mwana mara yambe tikini shaka sango mute muika pacha yumenda na ya boso kama nika Zambia ni ravo menda fya pashikwete ya kabu I5 vitore ya mudi la bute kuru alande kusendela tule ya kumapafu. Nalishibata watu mama jira nka kushkila chopa wanvela maitia. Send from heaven why sole poluluka. Indo sita ufuande tuguruka. Lemisiko yumbone kwa matimpo tukondo kuingila donsa mo matimpo. Sendo muti mabati weka ocha. Ash baby pour me water. I bet si paliwe oceanize. Na afterlife ulefua ikamsite. Sote tikapota upusa pa kuikata nangole muma kako. Kudos my G we mbambo. Dekatambida patadi ushadi apwe apu. Seduce me at your own risky. Desabu ino kako myangisha ma Selfishie ichite mwiko kowama. Nukunka sango ufwele ziramba. My ride or die, different vibes. If into nafika kuka evele let me time. You beat me fiko tia sweet sari na chiputo. Yoko musha pa brutik. Akato mpepo na makendo. Whisper muma tui ule nchanga pelo. Hold up, that's your polangata. Your feelings, my feelings no kula changanya. Soft suffice, no chukubo kwa nkontola. Soft speech, as long as she de chena. Butterflies ima tamire pululuka. You want this body, so de pukuta. Mona, nigu shtira na dazeni. Fola kala wate man shtire turiteni. Amento elti ena te kurandani mika. Pena padi wono chukutolo muganda. Shivo kutaradika kama na nsamba mo maitanganika. Overflow nzimu love kauti ya tandi. Vichi mono kumianga soji. Safeguard security shfumo. Tetu badeke fio bamoni banu inshe sumo. Appetite na yodi mo kushupira viparimo. Tambira moloka. Tashita sana kuwa bitini. Fike kuwa fashion zipide kote zipini. One low lindo da can sense. Jiga na ila tafua hechi velish. Pop G, international bobo. OD, kau shakti mukaru fianya. Jack Sparrow, over to sana. Mich dora pamba fuya pamozi. Extremiza va popush of course. Poka sanda, sanda dida koka tumane parusaka. Ketiz na mafela.
Chance.